baño tú a Nicolói. Nicolói. Una hija de culia, cuchoto en calia. Tingiza, tingiza, nunca mona Antonia. Una hija de culia, cuchoto en calia. Tingi, tingi, ti a la fubas ni ve tan solo. Na imvimanisha na ni balance balance. Kana daifa malisha na kapatia ka chance. Kwanza venya na chatisha na kamezi ya taglans. Nasikia likupea
alini besi kukata. Na venye mikuwa superstar. Na wengi wangu takta chance. Mwambia lazima triple dance. Unai anza kulia kushoto nkalia. Tingiza tingiza ni kamona ntania. Unai anza kulia kushoto nkalia. Alafu basi nipe dance on my way. Some on my way. Dance for the way. For the way. Dance on my way. Some on my way. Dance for the way. For the way.
Junyota. Junyota. Ini lazima iende true. For the way. Junyota. Junyota.
Chunga sipi wenyota.
I keep alive.
Kwa December 24th, misi kwa tana form. Lafu mpo waka ni phone, academy ni perform. Ni wa huko 44, sinajua where I'm from. After joke, mi perform, academy 20 home.
Na ukaenda.
Bro, sinajiki vile mgala kuna denda.
Bro, sajua bunda vuka mua kunitenda.
Bro, kuniambia siku rada unapenda.
After umekenda, sauna return to sender. Simtaki.
Uko ukoshua umtaki.
Umbo, najua po kuna kitu imebaki. Usifanye ningie live ni kushtaki.
Pole bas, kam ni kufunze kudance.
Anza kulia, kushoto nkalia. Tingiza, tingiza, ni kama unantania. Anza kulia, kushoto nkalia. Tingi, tingi, ti alafu basi nipe dance on my way.
Alini besi kukata. Na venye mikuwa superstar. Na wengi wangu takta chance. Mwambia lazima triple dance.
Unai anza kulia kushoto nkalia. Tingiza tingiza ni kama unantania. Unai anza kulia kushoto nkalia. Tingi tingi ti alafu basi nipe dance.
Samawa, samawa, samawa.